olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
E whai tau se lau masini wāla aupo o pagers na tau whai pā whaatasi, ae o tau lima ina e tangata i Lepanona, manisi o vāenga o Suria ili Aswana Nafi, ua mālili wai tangata to aiva, male faita wafe ua manunu ai. Ua lipati a mai le aofia i tangata ua mālili ua nisui o le whaala putopotonga le Hezbollah i Lepanona. Ua whaiti o ina Hezbollah le whainga mālo i Israelu i le osa whainga lea e fōlinga mai na whaia mai fafo pe remote. O le osa whainga na wha maoni a mai ele minista o le metanga adwenga o soi fua mālo lo ina i Lepanona, Firas Abiad.
At around 3:30 this afternoon, a large number of injuries started flowing into the hospitals. Those injured were primarily hurt after the explosion of communications tools, pages, that they were carrying. The number of people that arrived in the emergency rooms were very large. It was clear that they were from different locations.
Le whareliwina mai linga ngana a rapi o le saunoanga a le minisita o le soifua marolo ina le panona Firas Abiad. Ua whatalanoa ina i le fonoa malo au whatasi se mau mai sui o Palestina e wala au walo i ai malo au whatasi i le whainga malo i Israelu e tu ua nei ele ele o Palestina o lo lato unofoia po o lo unofoia e tangatanu u Israelu. O le wha upunga i le mau o lo wha vae i se manatu wha le tūla fono po se opinion mai le wha masinonga wha vao malo le International Court of Justice o lo ta uai e soli tūla fono le awala na wha oa manofo ia i Israelu ele ele o Palestina tanu mai le a fiva se la uono se fulu male fitu. O lo te e malo si Israelu i le lafo ma le mau ma se wha ai unga e ono tula i mai ai. Ilana saunoanga i le Business Council of Australia, i le pō na pō, na saunoa le palamia Anthony Albanese, e ui i le iaioni esesenga, i le vaa o le fono fautua pisinisi le Business Council malana whainga mālo, a e tū maulo na talitonunga, e mawhai o na ngā lulu e whaatasi mō le tūleia i luma o le atina e o le te māo ainga o le atunu u. O loo whaiti o ina ele fono fautua a pisi nisi tūla fono ale malo tele i ngā luenga, e pe ono whaalia ele whaatonu o le Business Council, Brand Black, ua whainga tai company, ona haia tangata whai ngā luenga, talua na whaofi ele malo, swinga i tūla fono o ngā luenga. Natali le palemia Anthony Albanese, oni swinga tāla whengai, e te tauo na sila sila iai, o se awanoa,
economic reform is not confined to a vanished golden age. It remains our challenge to meet and our opportunity to seize. Now, I am optimistic that government and business can do this together. By recognising each other's strengths, respecting each other's views, and valuing each other's contribution.
Le palemia Anthony Albanese, ilana saunoanga i le Business Council of Australia i le pō na pō. E le o toe mamau ai avea le ngase ngase o le ngalo ngalo le dementia ma wha ma i au pito to o tele tangata i au se taliene i e mālili wai. Na whaalia e le whaala potopotonga le Dementia Australia e ova i le wha se lau lua se fulu afe tangata i au se talia o lo o a afia i le dementia i le taimine i. Ua whaalau te leina su e su enga le ngase ngase i ni au tunu ue tolu se fulu male fitu i le li o le Pasifika. Na saanoa Professor Karin Anstey, le Senior Principal Research Scientist i le NURA, o le vaveona whai o su enga mai lo, ma onga e whaata ua inai suinga i le soi fuanga, e ma whai ona whaaiti i tia i le tūlanga lamatia mai le dementia. Ai meise, vae ngā o ngā i tū, mā nganuu.
It's also an important protective lifestyle factor is social engagement and community. And we know that in some cultures that's much stronger than in the countries where the research has typically been done, like North America and Europe. So we need to look at lifestyle factors within a cultural context.
Professor Karin Anstey ile Senior Principal Research Scientist ile Neuro. Ua fatanuina le peresa tene Rusia Vladimir Putin le si itia o le awha I o fitafita o le vanga awalo na atunuu ile tasi ma le afa miliona tangata. O le si itanga le neina faalia le Kremlin o le a avea I le vanga awa Rusia ma vanga awalo na lua au pito tele I le lalurangi na osaina o le ato atele atu fitafita ila na vanga au. Na faalia ese so o upu o le Kremlin Dmitry Peskov o le fuafuanga ua faia e tali atuai I le faasangata watu watunu o Europa I sisifo ma Amerika ia Rusia.
This is due to the number of threats that exist to our country along the perimeter of our borders. It is caused by the extremely hostile environment on our western borders and instability on our eastern borders. This demands appropriate measures to be taken.
Le faaliliwina mailingana Rusia o le saunoanga le so upo le Kremlin Dmitry Peskov. Manatala mulimuli ua avea le tama ita itu sitala o Charlotte Wood o se tangata anu u au sitalia muamua I le se fulu tausanga ua I le lisi puupuu le shortlist mua le faailonga taualoa I le tusitala fatu le Booker Prize. O le Booker Prize e se la wafe tala au sitalia e manu malo ai po le faailonga ma o le teimi mulimuli na manu malo ai se tusitala au sitalia I le Booker Prize o le lua afe se fulmalfa lea na manu malo ai Richard Flanagan I lana tala The Narrow Road to the Deep North. Ele I malo lava se tusitala tama itai au sitalia I le Booker Prize ma o lo tapua ia le faailonga pe manu malo ai le tala L'Estonia Devotional a Charlotte Wood I le Booker Prize o le luafe lua se fulu malfa.
Toi fia faafofonga I nisi tala faapea? Faafofonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify ma po fela vai mawailau podcast.